Big Man Records. Yeah. Noma sana, noma sana. Mwafrika tena. Big Man on the beat. Naziona ziko pare pare. Nazo hamkuni pandicha kidogo. Naziona ziko pare pare. Nazo hamkuni pandicha kidogo. Nipe toto ni temche kadam. Hey madam, kuna lilo na limada.
Mina kuja, mina sija, mina kam. Umebeba hizo drum, wacha ni mwage. Maji nimekwama kwenye jam, wacha ni kam kidogo. Kachini kwa chini, ndio mchezo wa kisasa. Wale walitangulia wakipiga msasa. Sarabu, sarabu, cheza pole pole. Chana chitia, sina tabu we, sina tabu we.
Naziona ziko pare pare. Nazo hamkuni pandicha kidogo. Naziona ziko pare pare. Nazo hamkuni pandicha kidogo. Nipe joto ni chemse kadamu. Hey madam, kuna vile unanimada. Nikiteki unavotingisha tingisha nyama. Mina teki ya korada. Nipe joto ni chemse kadamu. Hey madam, kuna vile unanimada. Nikiteki unavotingisha tingisha nyama. Mina teki ya korada.
Flow kama maji sita fall. Kada video nita hit. Kila beat ni kushike heartbeat. Bubble, let me give you lollipop. Bend down, pose. I'm the boss. Bounce, call them wind up. Shake that bum bum, baby, wind up. Shake that bigger thing. Oh my god. Bubble, jiggle wine. And drops is a wine. Honor them, anarusha hivi nundu. Hero, tunga himalia, kuna rungu.
Kitamta, mta kupeya sweetie. Wengine wakilamba lolo yangu take it slow. Let me be the teacher, let me teach you non-stop. Ngoma mbele, kuna teta full stop.
Dundo vita, zile side, sisi upendaga. Mabuda na vijana, wanabaki, wanataka. Tick, taka kama sisi. Sima waka walai.
Naziona ziko pare pare. Nazo hamkuni pandicha kidogo. Naziona ziko pare pare. Nazo hamkuni pandicha kidogo. Nipe joto ni chemse kadamu. Hey madam, kuna vilo na limada. Nikicheki unavotingisha tingisha nyama. Mina teki ya korada. Nipe joto ni chemse kadamu. Hey madam, kuna vilo na limada. Nikicheki unavotingisha tingisha nyama. Mina teki ya korada.